Radio Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heɗiɓe studio Tamani oɗo saha sakikimaɗo Ousmane Dicko haalantoon kabaruji gonɗi ɗo ɗi ƴoɗi men zone la presse le Bamako nu jire wonani en to ɓoggi janɗe to. Laamu hakkundeje jooɗoto kidal talatare hannde caggal ko bantinano yontere ƴaɓɓine nde hooreɓe semaɓe ka kolliti fuu ana lallinona fa hooreje assemblée régionale kidal o jooɗo. Yimɓe kidal ana keppani jooɗagol laamuji hakkundeji ɗi eɓe gikkani du jooɗagol majje wallan wartide hono gollirɗe nafooje. Gaawo wonɓe le CMFPR2 jaɓaali hono jooɗagol laamuji hakkundeji ɗi ngal guɓal wii hennaama sera e ley golleji kawral ngal. Armée allemande du ɓeydi doole muɗum ɗe maɗi ɗo hélicoptère ŋaji jetti gaddama faabo MINUSMA haɓotoɓe RFA wonnoɓe temedere e capanɗe joyo kiɓɓi fa temeɗe jettoon. Yo ɗi goni sembe kabaruji ɗi men jogani on bisimilla moɗon e dostudio Tamani. Caggal ko joƴinde hoorejo laamu hakkundejo kidal bantinano yontere ƴaɓɓinde nde ko yo talatare hannde o jooɗoto e dow salli o nen hooreɓe sema hoorejo sema gooto ka wii wala fuu ko falato e jooɗogol assemblée régionale kidal le hollitinde gouvernement et coordination ɗum sema poccodiri e dow gootol. Keɗɗana Ousmane Niali Bouli.
Talatare nde colonel Hassane Agga Fagaga hani fuɗɗude golle, kanko wonno hoorejo assemblée région Kidal. Jooɗogol makko dow salli o bantinama yontere ƴaɓɓine nde saabi jooɗogol dow salli gouverneur keso région o. Hooreɓe semaɓe rebelle en hiɓɓe kolli wiide ɓamugol gouvernement o nde dabare yimɓe guɓal plateforme kokkingo hakkillo, ɗum waɗi suɓagol o ne le timmode yontere ƴaɓɓine nde caggal ko guɓe ciñiniɗe kaldal ngal kañe keƴaɗo hoorejo leydi ndi gaɗi jooɗo haala ɗon ɓe kolliti dabareji kesi ɓammaɗi fa hooreɓe laamu hakkundejo joƴine le région ŋaji gonɗi le sahal ngal. Dabareji ɓe ɓamɓe kolli wiide hoorejo laamu hakkundejo mo kidal o joƴinte talatare nde caggal ɗum mo mena ka e gaaw ɗiɗi lewru mars ñalloma jokkowo mo Tombouctou e tawde ni jooɗo. Wattu gonɗen joni o won guɓe gonɗe gaaw kollitinɗe no golleji ɗi gaddirte ni wona ko nangi ɓe hakkillo. Walde CMFPRD jooɗeke altinere nde damgal assemblée région hollitinde metti yonki muɓɓe ngal guɓal haɓantoɓe koye muɓɓe hooreɓe kolli wiide himɓe maɓɓe gana nannaɓe le golleji kaldal e kawral ngal.
Yimɓe kidal no ana keppani jooɗagol laamuji hakkundeji ɗi yimɓe muɗum ana gikkani du eɗum wawi wallude gollirɗe nafooje ɗe wartude. Won goto gonɗo toon kaldude Seku Gadjigo, keɗɗena ko Mamadou Sama Seku faccitani en.
Gonga jaati joƴingol laamuji hakkundeji kidal ɗi ñande talatare noga jetti lewru février ndu. So golleji ɗi gollama no haniri ɗum latto moƴƴere mawde e hakkille am tiɗalaji fof kana yeede e joƴingol majji saabi nder battu cakkite mo minen e ministre hagitere laamu o waɗi kala kumaniɓe kabar muɗum ɓe jaɓani wattu sartaɗo o ndenno landule ɗe kuncanama hoore. Jonka e caggal joƴingol laamuji hakkundeji ɗi hollitama wiide wirfagol laamu o dawrete seeɗa seeɗa ana hani yimɓere ɓe paama wiide ngol wawatake dawrede ɗon e ɗon saabi ɗum wona hunde yafunde. Golleɗe kewɗe nakkani mo intinede kaka golleɗe kesi na hani waddede ko nande mum en. Golloɓeɓe ɗum nakkani heftude hoolare guɓe kaptoje sima e plateforme kani darnade ɗum no yella keƴaɓe laamu ɓe ana garta.
E wi gouverneur kese région o jooɗogol laamuji hakkundeji kidal ɗi laatoto talatare hannden lanndogal muɗum ndu fuu ana hiɓɓi holliti wirfagol laamu le région o yo seeɗa seeɗa wartata ndenno saabude nokkuje gollirɗe kewɗe kana moƴƴintine golloɓe laamu ɓeedu kana koolo hono yaade toon. Kanko Sidi Mohamed Ag Icharach gouverneur kese kidal o wonko haaldi Mohamed Ali Ag Alida, keɗɗana Mamadou Sama Seku.
Mais
mila wiide hunde dontade sanne so nde waɗɗama honno wirani jamara nde huyanande sanne no haala muɗum haalete nder buuli kidal ni so gonga haale miɗen keppani ɗum fa sanne ɗo jamara nde dontani joƴƴingol laamuji hakkunoji ɗi no mawni sanne. Wakkati jon o nder kidal ɗo tasindine e tiɗallaji kewɗi no wodi banggal ndiyam banggal courant banggal jande banggal guure e cuuɗi dowotoro en ndenno so laamuji hakkundeji ɗi joƴinama yaama ɗiɗo tiɗallaji fuf dawre e dowkiyam yimɓene fuf.
Kala ko jiɗɗon famitade poɗe faydeo ɓe maɓami Facebook na Twitter ɗo studio Tamani. Nde jooɗagol laamuji hakkundeji ɗi le région ngaji sahel ɗi puɗɗata talatare hannden ɓe CMFPR2 ɓe kan gaɗi jonde yesso assemblée région gaaw hoore muɗum kolliti kettinama sera sukaɓe gaawo du nannaka e golleji kawral ngal. Kanko Ishak Ka Abba Kontawo wonko haalde Ousmane Niali Bouli, keɗnana ko Mamadou Sama Seku faccitani en.
so wana wadede bangi fuf halama sabinde talkuru du hultama wiri fe goto hana wadede bangi gulleji di gubal CMFRD ne rentinake gulleji mogdi denno idu hulita wide wana mo fuf handi e gulleji talkuru du imma daraji ana ngadane hewtugol jam hulisama wide mo fuf rentina e gulleji talkuru du ka der bindi tan dum woni wana non gollirte fadde dum fuf min kuliti non e lehimeji amen di wide gubal amen gal huntana hore bangi goddo dun yungal wade e kala pelle kuntanojo hore gulleji di min bi yo gube ngadde imma daraji e sugabe gawbe fuf ndentina e gulleji talkuru du yo almam en dun ndentina e gulleji di min kali min kalti ko yimbe dido ma toto jotto bamugo halde du inde gaw ko timmi denno an hani bibe gaw e ko mun en darano kabaru gaw do gawdo
larma almam be do rekele mali do helicopter ngaji jetti e temede kewde habatobe nenno habatobe refabe wonnobe temdere chapane joyon be garti fa e temene jettom be kibandu ko badato ujinere boyata keddana mamadou samseku fa fam be do
ana wara ballisede hande wulanaaji dioji omobe yimbele lulidi helicopter desa walid almay woni mudun ana dari to aeroport gawutu fuddoro liwru masundu di kibinirte lanaaji dioji wolde nay goddi lulirdi helicopter tigre be imade mudun denaw kerta don der imadaraji solosabe bangal kabarde godde leedi almay leedna kulne mark par horejo gubal solosabe leedi almay be holiti wide dido imadaraji yu faba leedi almay fawde e minisma e le libisede adar solosabe leedi almay gonno do temedoro e chapande njom yottike fa temede njetto way bota jati be kibinan ujinaro yimbele tawglo be do solosabe leedi almay lonirbe bundeswehr de leedi mali yu faba purnde fuf funtanare hore leedi almay der nokuji goddi e fuddo nede mannama o junnama yadi fawatu liru zambia hitano 2018 batte sadaji kertadi solosabe leddi almay be mbawata fi wadde imadraji fewde e terrorist en honone fedde barkan wattani
hono ministre golla e gollobe laamu leedi meden yidi kenya e biro mawdo gollobe mali noddirteedo UNTM madame jara rakitala ndardi horabe UNTM be bantina tafen imadara gollobe be nenno o ndardi du syndicat en be ndarta ko kaaja ko tawe murtari golle du ministre o bami aadi du fondudo hono kebe gollobe e waltindugol balal hono njobdi le hitane 2018 kanko madame jara rakitala won ministre gollobe leedi meden won ko halde maman baba kunta keddana maman samse
je souhaiterais que nous réfléchissions
ila am mujjedana donu dornaten dum seden yalla himeji amen di ana kuntana hore no haniri yo wana fi ani am hadde imadraji di ma watangul hakide himeji di datti juddingol majina kewi idi mbawi jogirede hono himeji kertadi denno wakat jun obne jogiti allahji modi didi ma tati min dawron no kabar mudum bawata hinnede no yawiri dido bo o yo fa njuddiji kertadi di ngatena hakile tateji di fuf tato bo o kabar wutiji hakunde gollobe noyo bo o yewtugol datti dabareji juddiji di bangi goddo dun wajibinde e horam tawede hakune modon jelamne hulta on faba am der jogola kabaru joga gollobe ikuma golle mun en bonibe min gadan kala bawde amen yala kabar gollobe golle mun bonibe nakabene dabare
compressé en tout cas soit résolu
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faba tobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaji meden keben famu maire enjoyon communage cercle yelimane le region kay o mbi jabali hono bureau kesso syndical lamorde miranga miran gemu o nenna be kollitidu laami be wayde mabbe jabude ngam hono no bureau o joinirani nenna yo nyande noga lewru fevri jabinndu o do bureau joinano SOS kita nokure jabbotonde ko buri sukabe temdere chapanoy tipabe ana jogi ko boyiti dalaji tongidi do wayde kebal nen o kabaru andinama de walde politiki yelma yano tonden kanko Moussa Mara o yidi elami ton amire e horebe dinafdu on dardi be fudu be ndo ho falendi deja ana buri rewbe temdere kominaji kereji tati lam sigaso wondube e jande mawbe nen batane de do jande yo faabade no be pamtoro walde yumiraabe e ONG muso ankawuli paabi hono lata gonde do jande rewbe yalla ebe keba no be jodi do no yirwira yo do kaddu de di de kabareji kede hedaade faande yotere mana yeso yen tawde jang